Levi. Vince Smalls, the DJ.
Vicky Bunker.
Oh, oh. Kote mini zaenda Yesu na kupenda Sei chochote utakacho mibiriza tena King of kings mina kupenda sana Lord of laws mina kuwezi sana Tangu siku nili oko kap Your grace has been sufficient to me Oh, sema hey na kubudu uhai The great things Kama si wewe singe kuwa nikifanya fanya fanya these That's why sita ogopa Hata hao akisema Hey uo kukari kufungiwa Raza dunia hawezi vuta Hey mungu wake ni safara Uoni wena kuwa kame chapaga Hey king of kings mina kuwezi sana Lord of laws mina kupenda sana Mambo bado bado mambo Baba yuko mina ya tuachani milele
Yesu na kupenda
No one preached to himself We were all rich to soon get up, then up To spread the goodness, the sweetness of Jesus Hey, each one Maka dunia mzima imchue
Yesu na kupenda na Itazidi kukupenda na Kwa mana nimechua Wewe ni Alpha na Omega Yesu na kupenda na Itazidi kukupenda na Kwa mana nimechua Wewe ni Alpha na Omega Yesu na kupenda na Itazidi kukupenda na Kwa mana nimechua Wewe ni Alpha na Omega Yesu na kupenda na Itazidi kukupenda na Kwa mana nimechua Wewe ni Alpha na Omega
Yeah Big up Avicii Bandits Wire.